another Busy Records classic.
Remember where you come from, Zambian music published.
He done it on the sea, Captain Olosizo. Tina Johnny C, kuli pena winner. Rap game, I call myself breadwinner. Bakweli biti pamba leti pangetina. Ninaamba kupaya nika nikabudo. Sungani gwida nili monga waka tondo. Biba viniza ngani dance waku Congo. Shapu shapu ngamu soja kumkondo. Nilipe formula nilimonga Coca Cola. Sanotani otherwise sims a fola. Foku yanga chain J Mava Cola. Nyula pachupi J Mava Chiola. My future bright monga he using a coquette. Sunga pite lodi pita ndine togeti. Benzo nipo ntele ya ni matageti. Ni makoko roji tiva sansa targeti. I'm the maddest, nilina proof. Ngati suvo mela mvela voko mputh. Pali mulilo bebe batenga po chusi. Na wapasa mpepo wavali keni juicy. Ni wangono mayoba lina nzelu. Ni wangono mayoba lina nzalu. Wama sawa ila che monga ni sulu. Na pwela kupiso koneza monga ni silu. Ha! Briski na futi. Ningafune nala sako briski na futi. Captain pa duty. Chifukushi monga up kama recruit. Na wapabilinga chanda na ke. Ukunchila mupambate. Abante mwamunta angate. Number one uparubilo. Munga ni matete. Maheta tiba siye mariseche. Nili na chitungunga mufuna muniseche. Ha! Daito tamwaka sende. Tikari tiku babani munga ni tuswende. Ha! Daito tamwaka sende. Tikari tiku babani munga ni tuswende. Ha! Daito tamwaka sende. Tikari tiku babani munga ni tuswende.
Hey busy, madness. This tune is a must.
Remember where you come from, Zambian Music Promos.co.